Radio Pulpit, 657 AM.
Ake kuphinde mlalele kongolwesihlanu ekuseni kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane mlalele sikuwo lonyaka omusha ka-2022. Ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazareth ke. Ngiphinde ke ngithi kubahle bahle nakulo nyaka ka-2022 sithanda ukukubonga ngoba usasinike leli thuba. Nkulunkulu akubusise, Nkulunkulu akwandisele. Mlaleli, iveke lendlule siye sabonisana ngezwi likaNkulunkulu ngokuthi kulo nyaka ka-2022 ngesitho ukuzama ukuphakamisa ama-socks izinto zonyaka ka-2021 ezingahambanga kahle. Sifundile ke mlaleli ukuthi kungani zingahambanga kahle. Ngaphinde ngathi kuwe sifunda ngamaphutha. Ngakho ke kulo nyaka ka-2022 uNkulunkulu akaselekelele mlaleli ngesithi ukuwalungisa ke amaphutha wonyaka ondlule. Ngaphinde ngathi kuwe iBhayibheli lithi ke emntwini kuqhamuka amasu enhliziyweni yakhe. Bese ke ukuphendula noma impendulo ivela kuJehova. Namhlanje ke mlaleli ngithi kuwe ake sifunde ukumethemba uJehova kulonyaka ka-2022. Uma ngathi besimethemba unyaka wendlule, namhlanje ake sikhuphuke siye kwenye level ekumethembeni uJehova. Ake sifunde ke izwi lenkosi laphana kuzaka chapter 16, bese ke sifunda ke kuverse 20. Onakekela izwi uyakufumana okuhle nowethembayo kuJehova ubusisiwe. Kulonyaka 2022, uma nguthi besingalinakekeli izwi kulonyaka wendlule, ake silinakekeleke namuhla kulonyaka 2022. Uma nguthi besilinakekela kulonyaka wendlule singalinakekelanga kahle, kepha namhlanje kulonyaka 2022 ake siye kwenye i-level yokunakekela izwi likaNkulunkulu. La iBhayibheli lithi ke onakekela izwi uyakufumana okuhle. Uma liqhubeka bese lithi ke nowethembayo kuJehova uyabusiswa. Lezi zinto ezimbili mlaleli siyazidinga empilweni, ukufumana okuhle nokubusiswa. Nanoma umuntu engelona ikholwa, okuhle uyakudinga nesibusiso uyasidinga. Ngakho ke lezi zinto ezimbili zibaluleke kakhulu. Manje ke thina ke esingamakholwa, esingabantwana bakaNkulunkulu, iBhayibheli lithi ke uma sinakekela izwi siyakufumana ini? Okuhle. Bese ke uma simethemba uJehova uyakusenza njani? Uyakusubusisa. Ngakho ke angeke sithi Nkosi ngibusise ngalo, ngibusise ngalo. Isibusiso yisibusiso uNkulunkulu akuhlelele sona ngendlela yakhe mlaleli, hayi ngendlela yakho. Okuhle okuvela kuJehova okuhle, hayi ngendlela yethu thina bantu, kepha ke ngendlela yakhe. UJesu khona la sifundisa khona mlaleli emkhulekelweni wakhe, lapha ekhuleka athi lesitsha asindlule kepha kungabi yintando yami kepha ke kube yintando yakho Jehova. Uyabona ukuthi lapho ke kumele sifunde kulawo mazwi uJesu awasho, kepha ke thina ke okwethu ukuthi ke sifuna uJehova asinike okuhle lokhu thina sikuthandayo, angasinike okuhle lokhu okufiswa uyena noma okuthandwa uyena. Sifuna uJehova asibusise, kepha ke asifuna uJehova asibusise ngendlela yakhe nangendlela leyo ethandwa uyena, kepha simbekele imigomo. Sifuna uJehova asibusise ngendlela yethu. Size sisho sithi ke abantu bazohleka wena Jehova. Ngamagama siya blackmail. Sesi blackmail uJehova manje. Abantu bazohleka wena Jehova uma ungangibusisi ngalendlela mina engifuna ngayo. La izwi lenkosi lithi ke onakekela izwi uyakwenza njani uyakufumana okuhle nowethembayo uJehova ubusisiwe kuverse 21 bese lithi ke ohlakaniphileyo ngenhliziyo iBhayibheli bese lithi ke uyakubizwa ngokuthi woqondileyo manje iBhayibheli uma likhuluma ngomuntu ohlakaniphileyo umuntu owazana noJehova ukuhlakanipha okunye kona akusikona ukuhlakanipha kepha iBhayibheli lithi ke umuntu ohlakaniphileyo umuntu omesabayo uJehova umuntu owazana noJehova hayi umuntu owazana noJehova aphinde azane nabanye uNkulunkulu kepha ke umuntu ohlakaniphileyo umuntu owazana noJehova manje la iBhayibheli likhuluma ngomuntu owazana nobani noJehova uthi ke ohlakaniphileyo ngenhliziyo uyakubizwa ngokuthi ke oqondileyo Nobumnandi bezindebe kuyandisa imfundiso ngamagama okuphuma la izindebeni za akube yizinto ezimnandi mlaleli ngoba abanye phela uye ethi uma ekhuluma esifingathi ungakhuleka ukuthi Jehova vula umgodi ngingene ungqibe into ephuma la kungakho izilonkosi lithi ke emthonjeni owodwa akusoze kuphume amanzi amnandi kuphinde kuphume namanzi ababayo la izwi lenkosi lithi ke ohlakaniphileyo ngenhliziyo uyagubiziwa ngokuthi oqondileyo qondile lo muntu nobumnandi bezindebe buyandisa ini imfundiso kuverse 22 besathi ke ukuqonda kungumthombo wokuphila konakho kepha ke ubuwula bungukulaywa kweziwula mlaleli kubalulekile ukuthi ke uqonde izwi likaJehova uma uhlala ezwini likaJehova uzoba nokuqonda mlaleli bese ke kuba umthombo wokuphila kwakho ngoba unokuqonda wazana noJehova wazana nomoya ongcwele wazana noJesu mlaleli kube nokuqonda ngakho ke awusoze ukhulumise komuntu ongenayo ko ukuqonda and ongakhulumisa komuntu ongenako ukuqonda ngamagama akunamthombo wokuphila umthombo wokuphila mlaleli ufumana uma unokuqonda uqonde izwi likaJehova kulonyaka ka 2022 kwangathi mlaleli singaliqonda izwi likaJehova Nawe usho njengoPhethro uthi Jesu kulonyaka 2022 angiyindawo ngizokuyangaphi ngokuba amazwi okuphila atholakala kuwo kungakho uJesu kunamazwi akawasho kuPhethro ebabuza abafundi bakhe ukuthi abantu bathi ngubani abaye bathi wena nguJohane umbhaphathisi abaye bathi wena nguEliya kwasha kwaqima uJesu wayesethi ke nina nithi ngingubani Waphendula kuPhetho ngoba unamazwi wokuqonda. Wathi wena uyindodana kaNkuluNkulu ophila. UJesu wathi ke lokho inyama ayikwakumbulelanga wena Phetho. Kepha ke wambulelwe from ezulwini. Ngakho ngithi kuwe ke kuleli dwala ngizolakha ibandla lami. Amasango aseHades akasoze alizamazanyisa. Ngakho ke kulonyaka 2022 ake sime lapho mlaleli. Sithi Jesu sizokuyangaphi ngokuba amazwi okuphila atholakala kuwo. Kulo 2022 angiyindawo ngiyohlala la kuwe Jesu. Nanoma kungahusha ivunguvungu, nanoma kungenzakala ini, kepha ngizohlala la kuwo. Ngenxa yesikhathi ake ngithatha le ntambo ngiyiphinisele kubahle. Bahle intambo sekwe zakho babaye lapha ekhaya mlaleli.
From your ear to your heart to your mouth to your feet. Join this life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Do you want to grow your business sales? Do you know that you can advertise on Radio Pulpit, Radio Pulpit website, The Word for Today magazine, and The Word for You Today magazine at the ridiculously low prices? Yes, you can indeed. Radio Pulpit, your daily companion, offers you the platform to grow your businesses at the best affordable prices. Simply contact me, Godfrey Mwabi, on godfrey@radiopulpit.co.za or call me on 012-334-1265 and I'll tell you how. Remember, I've made it my business to grow your business.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.